akurikirana izi manza tumutega matwi.
Brigadier General Frank Rusagara wasezerewe mu ngabo z'u Rwanda ashinzwe gukwirakwiza nkani bihuha agomesha rubanda arwangisha ubutegetsi gutunga imbunda mu buryo bunyuranije n'amategeko amwe n'icyo cyo gusebya leta kandi ari umuyobozi Colonel Jules Rutaremara mu mwenda wa gisirikare niwe wabaye uwa mbere mu gushinja General Frank Rusagara nyuma yo gusomerwa umwirondoro ndetse akarahirira ibyo agiye kuvuga Colonel Jules Rutaremara yabwira urukiko ko nta bucuti bwihariye afitanye na Rusagara Colonel Jules Rutaremara yavuze byinshi uregwa yamubwiye birimo amagambo asebya leta Colonel Jules Rutaremara yavuze ko hari ubwo bari kuvuga kuri Rwanda Day yabereye mu Bwongereza amashyaka arwanya leta y'u Rwanda gatera president wa Republika Maj Colonel Jules Rutaremara yabwiye urukiko ko General Frank Rusagara yamubajije ngo mbese ubundi mumamujyaye ko leta yanyu idakunzwe umutangabuhamya yavuze ko yasanze Rusagara ari gusoma igitabo cyanditswe na Gerard Gahima kivuga ku nkiko gacaca Rusagara amubwira ko ari cyiza Colonel Jules Rutaremara ngo amusubiza ko nubwo atakizi ariko yumva nta kintu cyiza Gahima yakwandika ku Rwanda Colonel Jules Rutaremara yabwira urukiko ko General de Brigade Frank Rusagara yavugaga ko badakwiye gutinya kuvugana n'abarwanya leta y'u Rwanda Colonel Jules Rutaremara avuga ko yabajije General de Brigade Frank Rusagara ati se wowe wavugana na baduwe undi aramusubiza ati why not ikindi umutangabuhamya yavuze nuko Rusagara yakundaga kumuratira radio y'abarwanya leta yitwa itahuka amubwira ko isobanutse ngo ifite abanyamakuru basobanutse bakora isesengura neza uyu mutangabuhamya yavuze ko yanamwumvishije radio itahuka musanzwe mu rugo arimo kuyumva ubushinjacyaha bwabajije Colonel Jules Rutaremara niba hari icyo atekereza cyateraga General de Brigade Frank Rusagara kuvuga amagambo asebya leta y'u Rwanda maze Colonel Jules Rutaremara avuga ko yumva ari ubusambo ngo yabonaga asa n'uwanunguritse yuko yavuye ku kazi iyi mvugo yarakaje General Brigade Frank Rusagara maze mu ijwi rirerire ati generali w'igisambo icya kabiri nk'umuntu w'inshuti yanjye kunyita igisambo ntibyoroshye ubusambo buhurira he na PhD mfite ubusambo buhurira he n'icyandego cyo gusebya leta Mu kwiregura Brigadier General Rusagara yavuze ko nubwo Colonel Jules Rutaremara yamwihakanye ko nta bucuti budasanzwe bafitanye ko ubwo bafitanye n'isano yagize ati ibyo Colonel Jules Rutaremara avuga sibyo ati usibye n'ubucuti dufitanye n'amasano General de Brigade Frank Rusagara yavuze ko umugore wa Colonel Jules Rutaremara avukana n'umugore wa mukuru wa Rusagara ndetse ahamya ko bafitanye ubucuti bwihariye atekeretse niba warabaye umusirimu ukaba utakimenya amasano ya Kinyarwanda yavuze ko usibye ubucuti bafitanye bumaze igihe Frank Rusagara yanongeyeho ko n'abagore babo yaba uwa Rusagara ndetse n'uwa Colonel Jules Rutaremara babyirukanye bakaba ari inshuti by'igihe kirekire Colonel Jules Rutaremara yavuze ko nta bucuti bwihariye afitanye na Rusagara nubwo ngo atahakana ko bigeze kuba inshuti naho ngo kuba abagore babo bafitanye isano bidasobanuye ubucuti budasanzwe yavuze ati ubucuti bwihariye se wampaye inka ngo kuvuga ko abagore baba ari inshuti byo ntacyo Colonel Jules Rutaremara avuga ko nta sano yihari bafitanye isano iri hagati y'abagore babo ariko itari kuri Colonel Jules Rutaremara Maitre Buhuru wunganira General Frank Rusagara yasabye urukiko kubaza umutangabuhamya ko niba kumva radio itahuka aribyo bibyara icyaha General de Brigade Frank Rusagara ati kuvuga ko hari imishinga leta idakorana kuba negative Colonel Jules Rutaremara asubiza ko kumva radio itahuka atari icyaha icyaha ari ukwishimagiza General Frank Rusagara ati niba mvuze ibintu uko mbyumva bivuze ko ni negative niba se mbona ibintu binyuranye nuko Colonel Jules Rutaremara bibona ibyo bivuze ko ndi negative General de Brigade Frank Rusagara yakomeje avuga ati hano hari abanyamakuru benshi banditse ku kibazo cy'u Rwanda hari abavuga uburyo u Rwanda rufata za proje nyinshi rudashobora gukora bakora critique abo banyamakuru bababaye abanzi b'igihugu umutangabuhamya avuga ko kuvuga ibyo babonye nta kibazo gusa ikibazo ari uko yabivugaga abyishimiye leta na Colonel Camille Karege wasezerewe mu ngabo z'u Rwanda nawe yunze mu rya mugenzi we Colonel Jules Rutaremara maze avuga ko General Frank Rusagara yavuze ko yanga Perezida Kagame ko yagurishije imitungo ya Rujigiro Tribert uyu mutangabuhamya yabwira urukiko ko Rusagara babwiye ko atakiri muri RPF ahubwo akabaratira ubwiza bwa RNC avuga ko ari ishyaka riri organize umutangabuhamya yavuze ko ibyo General Frank Rusagara yakoraga yabonaga yarabaye umusazi iyi mvugo yarakaje cyane General Frank Rusagara maze yongera kubaza umutangabuhamya ati ko koko yaba yaramwise umusazi ndetse nabo mu muryango Lieutenant Colonel Kamiri Karege wasezerewe yabyemereye imbere y'urukiko ati nkurikije ibyo wakoraga nabonaga warabaye umusazi. General Frank Rusagara yababajwe cyane no kwitwa umusazi maze aravuga ati nawe uri mu makosa ko waje gushinja umusazi. Atese umusazi araregwa. Frank Rusagara yavuze ko Kamiri Karege yatandukiriye kuko nta buhanga afite mu buvuzi bityo akaba ntawo yahera mwita umusazi ndetse avuga ko nabo mu muryango wari abasazi. Urukiko ruzakomeza uru rubanza tariki ya 22 z'uku kwezi humbwa abandi batanga bahamya ubushinjacyaha. Asumta Kabonyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.